short man. Niki try to count my blessings, enjoying me in tamaliza lini. Kila siku baba you bless me, baraka zako kwangu ni mingi. Daily mi siko si musosi, malaika umenipa kikosi. Unaniepusha mikosi, tena unanifuta machozi. Ay, tena ume save my life, baba yangu kweli ume change my life. Tena baba you my light, nikiwa nawe mimi manze I'm alright. Mana sina stress, niko fresh. Nimebarikiwa. What would it be, what would it be? Kama sio wewe, ni kwa nguvu zako wewe, kwa mkono wako wewe. Ora, ndio maana na hesabu zangu blessing. Viumbe vyote vina ina mama, sitanguka if you test me.
Na hesabu baraka,
na hesabu baraka.